vibaya, hawataki niwe nawe. Hey, tena baby, wale washaku wenye romba ya nasi wataondoka nawe, utanifanya nilewe. Hey, we nikoleze pendo, unikiss kiss, unanguza maskendo, utanifanya nichisi. Wanangu wa Team Fighters, wanyama, wanyama. Bontana Classic. Oi. Salamu kwenu wanangu. This Ricky Boy Trigger Mentor Giraffe.